Supervision Records.
Hey, it's us, our dog.
I just bro.
King John Talaman.
Oh, my belly black just start born.
So that's your bad,
baby. Unataka niumiza mie, minapenda. Mimi nawe twende ni kufisha shell. Oh my lando. Baby motema nanga. Oh my hallo. Usini lose control. Oh my my mom. Eyone naringa gayofo. Oh my my mom. Eyone naringa gayofo.
Motema nanga. Lingo nanga. Mama suka selilita. Tena sisi. Apana tuwezi badilika. Esekeli nayo elangu sangayo. Tuleta kanisa kangayo. Mama I love you so much. Geze yo macho. There are the fly. Together in the sky. Baby go to know that you're mine. When we are together your outfits are so fine. Come here for me, prince. Come here for me, princess.
Oh, baby, unataka niumiza mie. Minapenda. Mimi nawe twende ni kuvisha shell. Oh my lando. Baby motema nanga. Oh my hallo. Usini lose control. Oh my my mom. Eyo nena ringa gayofo. Oh my my mom. Eyo nena ringa gayofo. My girl, nakuona nasikia roe na uma mina waza. Utanito, utanishi, utanino. Mina peno ni love you ge mama. Mina peno ni chukulie mama.
Kwani sina ra, wajome naona kama bleba. Na sina shida na yo, na yo mana tufunge ndewa na we. I love you mama. Embra, my girl, my love, my head. Embra, mama yo. Embra,
baby. Unataka niumiza mie, minapenda. Mimi nawe twende ni kufisha shell. Oh my lando. Baby motema nanga. Oh my hallo. Usini lose control. Oh my my mom. Eyone naringa gayofo. Oh my my mom. Eyone naringa gayofo. Oh my baby. Ona ona, mimi na we. Ni namba moya. Na yomana, nimeamua kuwa na wewe. Na kama utaki, niambie. Nicheze kaloka eh. Soko soko. Lopo lopo. Embra, usinifanye vibaya. Mapenzi yako ni fire. Ukani achanda poya. Stand up my girl. Come to the dance. Lopo, come to the dance. Give me a love, my baby. Your body make me so. Your body make me so. My girl. Baby, tiangana bina. Loco, loco.